kodwa liphele kahle. Kwabanye liqale kabi futhi liphele kahle. Kwabanye kwayi crush kodwa iphele kahle. Kwabanye kwayi crush kodwa iphele kahle. Kwabanye kwayi crush kodwa iphele nje nje. Ashila. Either it begins in joy, it's either it begins in tears, it's either it begins as a surprise. Sometimes it ends in joy, sometimes it ends in tears, sometimes it ends in diggy diggy, sometimes it ends as a yesikhashana kwabanye kuba yile mizwa yaphakade kwabanye kuba yile mizwa endiba ndike luhamba nangokuthi wena yini inhloso yakho luhamba nangokuthi wena yini injongo yakho luhamba nangokuthi wena kanti ucabangani luhamba nangokuthi kanti wena uhloseni yazithando njani lokuthathana lokubekelela ukususelela ukubekele yobusuthi ifike kanjani wasuka lokhu izithola ngisemathandweni Sometimes you turn to mundo wrong. Sometimes you turn to mundo right. Sometimes you turn to mundo wrong.